Ngathi ke okokuqala umasipala phela uphethwe i-council. So i-council labantu sokuthi sibavotela nje kuma local government elections sithi ward bani ngivotela u-council lapha. Kuward bani ngivotela u-council lapha obelonga kule political party. Then ke labo bantu bese behamba ke beyongena ke lapha ngokuwina kwabo. Nabo abantu abadecide ukuthi umasipala uyama noma uyawa. So umasipala abaningi engibasiza ngiyengixola ukuthi izinkinga ke ziba lapha ya kwi-council. Yabona ke uma amakhansela engazi ukuthi kumele enzeni ufile lo masipala ngoba what has come to become a problem kumasipala njengamanje ukuthi ungena amakhansela asuke nama-interest ahlukahlukene laphaya kumasipala uma engena bese ke kunokuthi bebuka ukuthi administration ukuthi izidingo ziyahanjiswa yini kubantu ngendlela efanele kuyenzeka yini lokho begcina bengasakunaki begcina benaka nje izinto esibheke bona kuphela ukuthi lo yamgwaqo njengoba uzokwakhiwa ngizohlomula yini mina njengekhansela njengoba kuzokwakhiwa leya hall endaweni ethile ngizohlomula kanjani mina njengekhansela njengoba kuzokufakwa amanzi nje kudingakala ojojo tanks iziphi imoto ezosebenza ngizohlomula yimi njengekhansela bagcina sebebanga leyo duty mina njengekhansela usithole ihlomula kanjani kuleya project kunokuthi abantu basizakala kanjani. Nanso-ke nje sisilimaza kakhulu South Africa njengamanje ukuthi amakhansela afuna ukuthi ube wona eza kuqala bese kuthi intuthuko ilandele ngemumva le eyakubantu.